Matembe, hey, shika pungi na kule kasembe, hey, leo ni mina akuna kirende, hey, piga kindomu kicheki mamende, hey, uyo slick lazima atendwe, hey, uyo light skin lazima apendwe, hey, fika kijani ni chachishe kidebe, hey, miza mugivi ama nyeke mulembe, hey, ama za bongo artist jui ni bebe, hey, ama yuji artist jui ananyege, hey, ama nindare juu mjo ya nateke, hey, keja imebishwa na lida ya kopeke, hey, seti shash na ulete kinare, ukitaka chambunguni apa shari uiname, ay, form flani adis juni ya nani, ay, apa ni ulembe hadiwe ikukane, ay.
Omlambis adiwe anyonis, omlambis adiwe anyonis,
siya mangeusi wanadai kupando, siya mayutu wanadai kupanda,
omlambis adiwe anyonis, omlambis adiwe anyonis.
Chini nezo stingo ni show, Reda fiti nezo nginyo ni show, Atutambui izo maviti show, Cheki logo hadi kwezo tisho, Omlambis hadi pedia na roll, Fagia gwangu brother kamu na roll, Hakuna raba na fika roll, Hakuna 50 hapa ni so,
Wanasema si mabani, Geusa meteko wamesundwa tukejani, Akidai form si utoa tumajagi, Akidai miti si uchapa bila uruma, Wamlambis vila kondiko, anadai kitu wakisema niko jigo. Nice to be tall, steki fresh ya wajiri. Nice to kupoa, kuna jegi uniza x-ray.
Wamlambis adiwe wanyonyes, Leta narende ni seti kimoja, Apigo kitu ndio ache vioja, Apa kuna achijuu na ngoja.
Wamlambis adiwe wanyonyes, Wamlambis adiwe wanyonyes.
Sia mange usto anadai kupando, Sia mayuto anadai kupanda.
Wamlambis adiwe wanyonyes, Omlambis adiwe anyonyes,
Sia mangeusi wanadai kupando, Sia mayutu wanadai kupanda.